εξάμουε κίνος υφουναγή και να λιμπώ ανοιχή. Wadlala bangani betshela ukuthi ngisiyitha iphako uba ngingenamanga. Wadlala bangani betshela ukuthi ngisiyitha iphako uba ngingenalutho. Exame, exame,
exame.
O mundo, o
mundo.
O na exame,
exame,
exame. Exam.